serigne touba khadalahu allah maktar laho kuñu wax abdou latif lay waxal li kep kuma dikkal ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala dana farlu ci mbiram donte japp nani dama ko fatte wala dama ko sagane waye farlu nit yalla subhanahu wa ta'ala kulen xamul dakoy jappe ak sagane ak fatte ndax ay mbot lay don seen digeunte ak seen borom aya bi dana yete ci lolu wataral jibala tahsibuha jamida wa hiya tamurru mar as-sahab lolu min ci xatu juroom ñeen fuk ak juroom ñet ci diwanu fathil wahabil karim wallahu a'lam.